jjuza yafumbika nga tewali amanyi enkomerere tuse twenenye ndi mugezi nga mubuulire enonjega obuno obulwa kano kabiika n'okabaate omuliro ogutulindiridde kano katyabaga ddala eno ndagajjere akagombe k'enkomerero nga kavuze omuliro ogulisekenya buli alibeera wabadde walisangibwa eddakiika ng'ekoonye tewali ali ku nnumba alibasala endagala ate oyo alibaali mu ssabo ate oyo alibaali mu nnoogi ate oyo alibaali mu bbaala ate oyo alibaala z'okusera ate oyo alibeera mu njaga ate oyo alibeera mu mmindi ate oyo alibeera mu ddogo ate oyo alibaali mu ndongo ate oyo alibasala embuzi ye olwokabaka w'abakabaka tuli naye eddakiika ng'ekoonye tewali ali ku nnumba
watannaloko kawuliriza munnaffe luno oluyimba lw'owulira lwakulabula jjukira n'ennuwa bw'atya obweyalabula bamusekerera mbulunooyo akaddiye abajeema amataba tegaabasasira dduka misinde ly'omulokozi akusasire omwana w'emputtu yanguwa ddala jangu yesu akusonyiwe naawe omusazi tosibanamu jangu yesu akulindiri akooyo obwensi yanguwa ddala jangu gyali akuwumuze naawe omulogo tokirwanamu jangu yesu akusasire akagombe k'enkomerero nga kavuze bino eby'omu nsi byonna olwo nga bikomye tubalabula mikwano tubalabula mujjenga oluggi mukama tannaluggala tubalabula omulundo gw'enkomerero mujjenga oluggi mukama tannaluggala kasooli munnange baakagamba kaveemu ndiwulira n'agaana kasooli n'amera
ndiwulira n'agaana
kasooli n'akula
ndiwulira n'agaana
atuuse n'okuweeka
ndiwulira n'agaana
wuyazikizizza
ndiwulira n'agaana
nini kasooli n'addamu
ndiwulira n'agaana
ndiwulira vva mu kasooli
n'enkya n'avaamu
ndiwulira vva mu kasooli
na luli n'avaamu
ambabuulira ekyabaawo kyandiwulira kwesanga mu kikoomi yali avaamu n'agwa muliro eseruganda ne lukoya anti enduulu walaalaala nyini kasooli ng'olina ettima
kankukalanga emputtu gy'olina
sebo nnyamba
kankukalanga ennaggamba dda
yiyi
kankukalanga ebonerera
wali eyo osimattuka ebyange olifaanana ndiwulira mu kasooli ngambagwe osimattuka ebyange olifaanana ndiwulira mu kasooli alemedde ku mbiidi bw'osimattuka ebyange olifaanana ndiwulira mu kasooli kwemereremu oleme kufaanana ndiwulira oli mu kasooli
jangu
ab'emikwano ab'eŋŋanda abato n'abakulu mwenna mbajjukiza akagombe k'enkomerero mbagamba mwabalemedde mu mbiidi mwabalemedde mu masabo abalemedde mu bwensi abalemedde mu njaga mugirye mwese n'abagiyire yammwe mukyakyakye mwabatamanyi nti wano tuli bagenyi naye mwaleeteeseteese okugenda mu nsi empya tukole embalirira tukyuke twenenye olunaku lwalikomawo akusange ng'olikudde akusange nga weeteeseteese jjukira agamba ndijja ng'omubbi omubbi tosobola kumwetegekera n'olwekyo tunaabe mu musaayi gwe kubanga weeguli mungi mukama abampeera omukisa